Yeah. Navi Kenzo. We speak for no reason. Nigga. Tired of something.
Young D.
Ha. Yeah. Aaliyah Jew. I'm a Tuba Visa. Win. I'm a Tuba teaser. Ha. Let's go. Ha.
MDB.
Nigga. Woman of a Visa. Woman of a Visa. Clap. What's only now? Whipping the belly. Woman of a Visa.
Nilipoanza kuimba niliomba visa nikaambiwa sifa sina. Nikaona ujinga isiwe shida, kwanza nikuze jina. Shida ukiwa underground, maana mziki unadharau. Hawashikiki hao wadau na bila kiki wenyang'au. Sasa hivi nikipanda stage na washika, iwe club au taifa utasikia na venye tizi na iwakilisha denyu tiku nipa visa. Alhamdulillah, hii ni miujiza. Asante Mungu, asante Jesus.
Nigga, woman nipa visa. Clap. What's only now, whipping the belly. Woman nipa visa.
I got my destiny to fight for the peace in my family. Who got the past to pray for the African peace and the enemy? I come from a destiny. Who felt on my beat of a nasty me? You care for the least, I care for the bestest. Come on, please don't face me. Checking na mimi, unakuwa na visa na mimi. Kila after na bisha na mimi. Never cares we above in a minute.
Aaliyah Jew, kanpa visa, si miujiza na. Aaliyah Jew.
Sasa hivi nikipanda stage na washika, iwe club au taifa utasikia na venye tizi na iwakilisha deni kiku nipa visa.
Nigga, woman nipa visa. Clap. What's only now, whipping the belly. Woman nipa visa.
Navi Kenzo, above in the minute. Aaliyah Jew, yeah, I'm a Tuba Visa, Aaliyah Jew. I'm a Tuba teaser. Young D, Ico, Nareel.